person. Woman, you are no ordinary person. When he bamba kid design, teach me all the lessons. I'm so alive, you know I was hurting. And in my heart, you always be a blessing. Woman, you know you are my stamina. I can't believe I found love and I wasn't searching. Believe I found love and I wasn't searching, yeah. Uko vula.
Bad girl wambona kona stash ndani ya pass. Ruka ndani ya benzo kiona mean ku relax. So my day mwezi match, take them to class. 10 out of 10 sizi kunyima max. Unatuma mavi once na nakuanga nmekumak. Figure number 9 ukitembea zina club. View ni safi na ukumbele safi zaidi kia reverse. Tick tack, tick tack. Drinks on me, waity sha ati tick tack, tick tack. Sosu konayo natiriri ka.
Uko vula.
Me feel ukinipigia mini na my heels. Hair done, nails done, face beat. Unazoza nika umefunga hat trick. Sikizi umefanya sezi tulia na maji. Wanasema titangu ni kusign wa meti. Style ni genja ina wengi mami. Una wamado na wakil na mabea styling. Uko vula ivalai, vula ivalai. Na kuseti ya mama ali uko tips. Uko high, una checka, una smile, una raw weso. Una wine, mos mos, no rush. One step at a time.
Uko vula. Bye.